Uyonder streets, yonder air, sanibonani KFM team nama-listeners. Well, mina ngiyawuthi simple, ngishaya i-t-shirt, jean and sneaker. So ngithanda bonke laba stylish. So i-department yokuthi kukhethwe indlu ensiwembu ngayigaya ugela. However, ngithanda izindlu ey'nkulu. I-modern architecture ngichazi kangaka because lezo zindlu they don't feel like homes. But ngithanda nje style esihle nje sezindlu. Then ngamgaya leso leyo chance leyo, as long as indlu izoba enkulu, izoba nespaces enough for ukuthi ngihenge ama canvas, then kuzoba grand. Ngiyabonga, uSimphiwe Sibusiso Dumo.